camera check, 1-2, samba round 2, yeah. Sura so todavía, mambo ya que we mwenye utashanga. Mengi alinambia, misi kwa achi ya kapia walai. Na navozama ga kweli nikazama, nikazama, mzima mzima nikazama. Yanachanganya ga yalinichanganya, nichanganya, nichanganya. Lawama kasha zoea, hata umwambie nini ataona unachekesha. Kama tabia mbovu kabobea, toto mjini wala be pressure. Hata useme nini ni sawa na bure,
sawa na bure, sawa na bure.
Yani anaingia huku anatoka kwa kule,
sawa na bure.
Hasiki,
sawa na bure.
Ambiliki
bure, sawa na bure. Bure, sawa na bure.
Na boya king'ang'anizi tena jau, huku na lapila uu. Ya nyuma nisha sahau yote, na nanenepa nilikuwa kimba umbau. Mara natuma meseji, mara nanipigia, eti anataka tonane. Anasema kamisi kumbatia, walikula mpaka mashemeji, na wakanitambia anajua kushare siwezi. Benzi akafanya kisinia.
Lawama kasha zoea, hata umwambie nini anaona unachekesha. Kama tabia mbovu kabobea, toto mjini wala be pressure.
Hata useme nini ni sawa na bure,
bure, sawa na bure.
Nikazama,